Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 68. Dawidi ageragezwa bikomeye. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 29 n'icya 30 n'urwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya mbere. Dawidi n'ingabo ze ntibarwanye mu rugamba rwahuje Sawuli n'Abafilisitiya, nubwo bari bazanye n'Abafilisitiya bakagerana mu irwaniro. Ubwo izo ngabo ziteguraga kurwana, umuhungu wa Yesaya yabuze uko abigira. Mbese yajyaga kuva mu mwanya yari yashinzwe akareka urugamba, akaba indashima kandi akagambanira Akishi wari wamuhaye ubuhungiro. Igikorwa nk'icyo cyajyaga kumugayisha urubwa, maze kikamuteza umujinya w'abanzi be yatinyaga cyane kurusha Sawuli. Nyamara ntiyajyaga kwemerana hato kurwanya Abisirayeli ngo agambanire igihugu cye, maze abe umwanzi w'Imana n'uw'ubwoko bwe. Ntiyajyaga kuzigera abe umwami w'Abisirayeli. Kandi iyo Sawuli apfira kuri urwo rugamba, urupfu rwe rwajyaga kugerekwa kuri Dawidi. Byajyaga kurushaho kuba byiza ahungiye mu gihome gikomeye cy'imisozi cy'Imana, aho gufatanya n'abanzi bakomeye b'ubwoko bwayo. Ariko Uwiteka ugira imbabazi nyinshi, ntiyahannye umugaragu we ngo amureke muri urwo rungabangabo. Nubwo Dawidi yatezutse ku mbaraga y'Imana agatuma umurava, umutima we wari ugifite umugambi wo kudahemuka ku Mana. Abamarayika b'Uwiteka bateye abatware b'Abafilisitiya kwanga yuko Dawidi n'ingabo ze barwana iyo ntambara yari igiye kuba. Abatware b'Abafilisitiya batera hejuru babaza Akishi bati, mbese kandi Abaheburayo barakora iki hano? Akishi arabasubiza ati, uyu si we Dawidi, umugaragu wa Sawuli, umwami w'Isiraheli, umaranye nanjye iminsi ndetse n'imyaka, kandi uhereye igihe yimukiye iwabo akampakwaho, nta cyaha namubonyeho kugeza ubu. Ariko abo batware bakomeza kwanga kandi bibarakaje, batisubiza y'umugabo asubire mu gikingi cye wamukebeye, we kumwemerera kujyana natwe ku rugamba, ataduhindukira umugambanyi rucyambikana. Mbese iki kigabo icyacunga na shebuja ni iki? Si ibihanga by'aba bantu. Mbese uyu si we Dawidi babyinaga bikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Ntibemeraga yuko Dawidi yajyaga kurwanya ubwoko bwe. Urugamba rumaze gushyuha, yajyaga kwangiriza Abafilisitiya kurusha ingabo za Sawuli. Nuko Akishi ahamagara Dawidi aramubwira ati, nk'uko Uwiteka ahoraho, wabaye umukiranutsi, kuko uhereye igihe wankereje nta cyaha nakubonyeho kugeza ubu. Ariko rero abatware ntibagukunze. None subirireyo ugende amahoro, we kwirirwa urakaza abatware b'Abafilisitiya. Nuko urungabangabo Dawidi yari arimo ruvaho. Nyuma y'iminsi 3 Dawidi n'abantu be 600 bagera i Sikilagi, ahari iwabo mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ariko basanga ari umusaka. Abamareki bari bihoreye kuko Dawidi yari yarabateye mu gihugu cyabo, batungura uwo mudugudu utarinzwe, maze bamaze kuwusahura no kuwutwika baragenda, banyaga abagore n'abana bose n'iminyago myinshi y'ibintu. Dawidi n'abantu be barumirwa babura icyo bavuga, bareba ayo matongo yari agicumbamo imyotsi. Hanyuma babonye akaga bari barimo, abo bagabo bari barwanye intambara nyinshi, baherako batera hejuru, bararira, baraboroga, bageraho batakibasha kurira. Aho nanone Dawidi yari ahaniwe kutagira kwizera, aribyo byatumye yishyira mu maboko y'abanzi b'Imana kandi b'ubwoko bwayo. Dawidi yari yarasembuye Abamareki igihe yabateraga, nyamara yagize kwizera cyane ko ntacyo yajyaga kuba hagati y'abanzi be, asiga umudugudu utarinzwe. Ingabo ze zari zigiye kumutera amabuye kubw'agahinda n'umujinya. Ibyo Dawidi yakundaga cyane byose ku isi yari yabyambuwe. Sawuli yari yaramwirukanye mu gihugu cye. Abamareki bari basahuye umudugudu we, abagore be n'abana be bari bagizwe imbohe, kandi n'inshuti ze zashakaga kumwica. Dawidi muri icyo gihe yari amerewe nabi cyane, ategereza Imana akomeje kugira ngo ayisabe ubufasha. Yikomereza ku Uwiteka, yibuka ibihe byinshi Imana igira neza. Uko ntinya kose nzakwiringira. Zaburi ya 56, umurongo wa 3. Niyo magambo yari mu mutima we. Nubwo atabonaga uburyo yajyaga kuva muri izo ngorane, Imana yajyaga kumugira inama y'icyo akwiriye gukora. Atumiza Abiyatari umutambyi, maze Dawidi ahera ko agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Dawidi n'ingabo ze bahera ko bahaguruka bakurikira umwanzi wabo wahungaga. Bagendaga bihuta cyane, bituma 200 muri bo bananirwa batakara ku kirari. Ariko Dawidi n'abo 400 bari basigaye barakomeza. Bageze imbere bahasanga umuretwa w'Umunyegiputa, byagaragaraga yuko agiye kwicwa n'umunaniro n'inzara. Ahawe ibyo kurya n'icyo kunywa arahembuka. Izo ngabo zari zateye nizo zari zahamusize ngo apfe. Bamusezeranya yuko atazicwa cyangwa ngo asubizwe shebuja, yemera kuyobora Dawidi aho abanzi babo bari baciye ingando. Bageze ahitegeye aho bari bagandaje, babona abantu bari mu byishimo byinshi. Basanga bagandagaje, barya, banywa, bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. itegeko ryo gutera uwo mwanya riratangwa maze abamareki bagubwa gituma babura uko babigenza. Urugamba rurakomeza kugeza igihe bishe bakenda kumaraho izo ngabo zose. Dawidi agarura iby'abamareki bari banyeze byose, atangira abagore be bombi. Ntibagira ikintu babura, ari igito, ari n'ikinini, ari abana b'abahungu cyangwa abakobwa, haba na kimwe mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe, Dawidi abigarura byose. Iyo batabuzwa n'imbaraga y'Imana, abamareki bajyaga kurimbura abantu b'Isikiragi. Biyemeje kutica abari banyazwe, bifuza kuzahabwa ibyubahiro byinshi bacyuye imbohe nyinshi zo kuzagurisha nk'abaretwa. Nuko basohoza umugambi w'Imana atari ubushake bwabo, ntibica imbohe kugira ngo zizasubizwe abagabo babo na basi. Bamaze kunesha bataha bishimye cyane. Muri abo 400 abikundaga batari bafite ingeso nziza basaba yuko abatarwanya iyo ntambara batagabana na biminyago. Ariko ibyo Dawidi ntiyabyemera. Arababwira ati, bene data, siko muri bugenzi by'Uwiteka yaduhaye. Umugabane wagiye mu ntambara urahwana n'uwo wasigaye ku bintu. Nuko baragabana baranganya. Dawidi n'umutwe we bari banyaze iminyago imikumbi myinshi n'amashyo menshi by'abamareki. Ibyo byiswe iminyago ya Dawidi, kandi byagarutse Isikiragi yoherereza abatware b'umuryango we wa Yuda. Yibuka bamugiriye neza bose we n'abantu be aho banyuraga mu misozi igihe yameneshwaga gahunga ngo akize ubugingo bwe. Igihe Dawidi n'ingabo ze bageragezaga gusana ingo zabo, bari bategereje amakuru aturuka ku rugamba aho Isirayeli barwanaga n'Abafilisiti. Nuko bagira batya babona intumwa yinjiye mu mudugudu wabo, ashishimuye imyenda ye, yisize umukungugu mu mutwe, bahera ko bamushyira Dawidi, maze amugeze imbere amwunamira nk'aho ari umutware ukomeye amushakaho ubutoni. Uwo muntu wari ucitse avuga ko Sawuli yaneshejwe uko yapfuye n'uko Yonatani yapfuye, ariko yashyizeho agakabyo. Uwo munyamahanga yibwiraga yuko azahabwa icyubahiro navuga ko ari we wiyiciye umwami. Avugana ubwirasi uburyo yasanze umwami w'Abisirayeli yakomerekejwe, kandi ko yamwisabiye kumusonga undi akabikora. Yari azaniye Dawidi ikamba yamukuye ku mutwe n'imiringa y'izahabu yo ku maboko. Yari yizeye adashidikanya yuko ahabwa ingororano ikomeye y'ibyo yari yakoze. Ariko Dawidi afata imyenda ye arayishishimura n'abari kumwe nawe bose babigenza batyo. Bacura umuborogo bararira, biyiriza ubusa bageza nimugoroba, bababajwe na Sawuli n'umuhungu we Yonatani kandi n'abantu b'Uwiteka n'inzu ya Isirayeli kuko bicishijwe inkota. Dawidi agaruye agatima nyuma yo kumva iyo nkuru mbi, ibitekerezo bye byerekera kuri wa munyamahanga wazanye iyo nkuru nk'uko yabyivugiye bikamubera icyaha. Uruwahe? Arasubiza ati, ndi umwana w'umwamareki w'umunyamahanga. Dawidi aramubaza ati, niki cyatumye udatinya ugahangara kuramburira ukuboko kwica umuntu w'Uwiteka yimikishije amavuta? Ibihe bibiri Dawidi yanze kuramburira ukuboko kwe kwica uwejejwe n'itegeko ry'Imana ngo ategeke Isirayeli. Nyamara umwamareki yarishinje ubwo icyaha gikwiriye kumwicisha. Dawidi aravuga ati, amaraso yawe aba ari wowe aba ku mutwe, kuko akanwa kawe ariko muhamya nk'uko uvuze ngo nishu Uwiteka yimikishije amavuta. Dawidi ntiyishimye umwanzi waguye. Icyamubuzaga kwimikwa ngo abe umwami w'Isirayeli cyari kivuyeho, ariko ibyo ntibyatumye yishima. Ubwo nta kindi cyari kikibukwa mu mateka ya Sawuli keretse ibyo yakoze byiza kandi byari bikwiriye umwami. Izina rya Sawuli ryari rifitanye isano n'irya Yonatani, inshuti ye by'ukuri kandi utikunda. Indirimbo Dawidi yagaragarijemo uko umutima we wari umeze yabereye igihugu cye n'abantu b'Imana bo mu bihe byose ubutunzi bw'agaciro kenshi. Urwandiko rwa kabiri rwa Samweli, igice cya mbere, umurongo wa 19 kugeza kwa 27.